Lesson 11, Grammar Practice. Practice 1. Now let's practice some phrases with the perfect tense marker. Translate the following English examples into Swahili, and as usual, repeat the correct answer after the pause. The students have arrived.
Wanafunzi wamefika.
The teacher has left.
Mwalimu ameondoka.
The child is asleep.
Mtoto amelala.
The teachers are late.
Walimu wamechelewa.
The student is tired.
Mwanafunzi amechoka.
The teacher has not arrived.
Mwalimu hajafika.
The bus has not left.
Basi halijaondoka.
I have not eaten.
Mimi sijala.
Practice 2. Now let's practice the perfect with
Mesha.
Translate the English sentences into Swahili, and as usual, repeat the answer given after the pause. The teacher has already arrived.
Mwalimu ameshafika.
The students have already left.
Wanafunzi wameshaondoka.
The cook has already cooked chicken.
Mpishi ameshapika kuku.
The student has already learned Swahili.
Mwanafunzi ameshajifunza Kiswahili.
Lucy has already gone to class.
Lucy ameshaenda darasani.
Practice 3. Now let's practice the negative. You'll hear an affirmative sentence in Swahili, and you should negate it.
Mwalimu ameshafika.
Mwalimu hajafika.
Wanafunzi wameshaondoka.
Wanafunzi hawajaondoka.
Mpishi ameshapika kuku.
Mpishi hajapika kuku.
Mwanafunzi ameshajifunza Kiswahili.
Mwanafunzi hajajifunza Kiswahili.
Lucy ameshaenda darasani.
Lucy hajaenda darasani.
Practice 4. Now let's practice the use of
ingi
and
ingine.
You'll hear sentences in English first, and you should provide the translation in Swahili. Many students left.
Wanafunzi wengi waliondoka.
A lot of food was cooked.
Chakula kingi kilipikwa.
Many books were lost.
Vitabu vingi vilipotea.
Many buses have arrived.
Mabasi mengi yamefika.
The other bus has arrived.
Basi jingine limefika.
Another book is lost.
Tabu kingine kimepotea.